foto chapantate ijit yon. Tautindira alfi yobe rew dewal Allah. Rewobe Allah fo tautindirai, nyisa e kalaka be rewata Allah don. Sibe tautindiri, be jangai kongu di Allah di, be julana Allah, be mantamo ender gimi. Be addai dokkal fi golle Allah den. Annabi Isa innu jokkube moben woyobe andi to mayde makko den ka foto do ay yimbe ben hibe nyamude be yara be yarida bureedi ko be woni nyamude kon ko dum andintinta be fure Annabi Isa on fondo ko o may ka hore legga ka fem pano don no be yarida non be no be yaridirta non be andita jiyam makko dan hibbano dan fi dandugol be boneji mabbe enen kadi en tawtindiray anditen mayde Annabi Isa den wanoni hatuma warti